Dems Killer.
Quality time.
Stone Side Brother.
Moyoni dona zid kumi Naja ribu chiri waza na mabranch nabi Dosi na kitu labda nyumba give a hari na benze la na utu Na kwa kuna ya kweli mapenze Ya my mind is on you You always on my mind I swing like you It's so hard to find Machingu na nifanya ni sing this song Please mama tell me uno did you wrong Natembea juu ya nyaya za umimi Wakubwa na watoto attention Natembea juu ya nyaya za umimi Wakubwa na watoto attention
I'm a bad man, please don't test me Nena kama king, kauna pisha correct me Nena kama baba na he's so fancy Shawa sana mpaka kuya he's so kesi yeah. Na niko na mood, mademu anataka menyesho na upaki kwa room Na miendo na mamoja na nutamlahum Na kama au ni pedi, bore meze soon Bada bing, bada boom yeah. Check my damn wanna data Love come cheese na wakata Na wifanya beat feeling na for Chila do the sax and deal baba
Mr. Miracle, gumi za China Cole, teke za Bangkok, roba za Hong Kong Kuku kokoriko, jogo kote niko, niko kwa tiko tiko, baka pote riko
Mina washa moto, hakuna wakuzima, sicheki na watoto kamwe wasije kupima Naleta soko moko, nikiona gama kima, na nyonga misokoto, na shamba ninalima
Take five now.